Yeah, over here is Volcano Rims, Kevin Ngang'a, and what about now? Just a continuation of watching any of those politicians, and it's me, okay, just feeling so heartless about me, but I just want to take it for the first segment, just kind of like 16 lines over there. It's called Kiswahili, it's kind of something. Yeah, let's go, like, okay, mjinga mimi, the clipper steamer, yani mjinga mimi, kwani kulendaje, yani mjinga mimi, barabara zinakam, yani mjinga mimi, masumon kibao, but mjinga mimi, masumon kibao, but nyenda wapi, hata sijui nizaliwa wapi, hii life ni hara, hata sijui nikule wapi, SGR ni chakula, sijui nikule wapi, wanasema mimi ni yuzu, kwani mimi ni gun, kwani Christmas ni hata sijui ni vurugu. VGR first segment, yeah, that's the first segment all about now. Tomorrow I'm just going to continue the second segment. Yeah, thank you.